zombiza mfikele lapho hawo mina fa inkumbulo ha angisakwazi ukubekeza ubube qali nephanoyi bengizombiza mfikele lapho hawo mina fa inkumbulo ha angisakwazi ukubekeza ubube qali noma imbayi bengizodubula lezindaba awuye ubone mama yeah angizakwazi ukubekeza nokube dali noma imbayi bengizodubula lezindaba awuye ubone mama angizakwazi ukubekeza ukube dali nebhobholo bengizobhobhola ubone lapho awuye ubone mama yeah angizakwazi ukubekeza ukube dali nebhobholo bengizobhobhola ubone lapho awuye ubone mama yeah angizakwazi ukubekeza ngithumele moyeni mama ngindiza ngizobona awungeswela mapiko mama ngindiza ngizobona
Sí.